umujese khuluma mina nawe siyakwazi ukubamba igama negama lishoyo ngoba amagama akhe agcwele ukuphila namandla namhlanje kunamagama akhe ambalwa anjalo kanye engithanda ukucubela wona ngikubingelele kwamukele futhi engosini yethu afresh ngingusibalo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Angazi ukuphi noJesu namhlanje. Mhlawumbe uyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu eyafa ukuhlawula izono zakho. Mhlawumbe ukholwa senhlobo lokho. Kumbe wake wakholwa. Kodwa manje usiqhubekela ngempilo noma ikanjani. Kumbe uyibala njengomunye wabafundi bakaJesu ngenhliziyo yakhe enqomile. Ithe njo ekumkhonzeni. Angazi. Kodwa wena uyazi futhi unesiqiniseko sokuthi uJesu uyazi. Kumba sithi ukhona omunye owazi kahle la ukhona njengamanje uSathane uqobo lwakhe lowo onhloso yakhe ukuqhubeka kulutha akuvala amehlo ungamboni uJesu akwenze ngenkulu inkohliso le lokho engakwenzi ngamanga acacile ukuthi hayi uhubhu kaBhejane phela lo kusengwe imithi uqobo kodwa eze ngamaqhinga oqinile ukachaka idebocwe ongeke kuwabone kalula exuba iqiniso namanga sikhathi sini umuzwe ekuhlebele ethi phela kuthi nje wena oyena umuntu ongu uphila impilo enhle asikho isidingo solokhu iqiniso sikhamba ngayo elinganakana kaJesu kwamanje wena uyasibona isidingo mabu una iqhubekele nje nempilo ngokujwayelekile uzoba right alukho lonake uJesu emkhulukweni wakhe ukugcina andukuba abethele wakhlosa ukukhulekela abanjengamlawe ngoka John 17:17 bangcwelise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso iqiniso iqiniso lonke futhi hayo kunye kodwa iqiniso qha ukufundisa kaNkuluNkulu izwi lakhe futhi iqiniso ileli lokuthi izwi lakhe limelwe kusiguqula izwi lakhe limelwe ukubeka izimpilo zethu kwilevel ehlukile izwi lakhe limelwe ukusilungisela hayi ukuphila okujwayelekile nje kodwa ukwenza inkonzo egameni lakhe ilona qiniso lelo sithembo sami azanga kufele kuphela kodwa wavuka ukuze akunike impilo namandla eguquliwe ngokunamandla igcwele uthando nomusa futhi ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Thwale devotional fresh nsuku zonke sithumele iWhatsApp kunombo lethu ethi 067-706-0077. Angiphi 067-706-0077.